Ukwehlukanisa isihloke ngilokhu ngihlale ngihlale ngibuyele kusona ngoba kabuhlungu sekuhlaya imishado, impilo nemindeni emhlabeni jikelele, ngokuba nemiphumela enzima kakhulu. Angikubingelele, bene ngikwamukele futhi engosine fresh, ngingusibonelo Phethe Ngema, ngomlomo kaBenedict weChristian Works. Uza kwethu uthi usekena wangena esimeni sesahlukaniso, sekunesikhathi eside kwenzeka, futhi kwabe ngekhona okwakukhethwe nguyena. Kunzima kunjalo, uthi nokho sekwansonsotha kwagcina kudlula. Namhlanje useshade nonkosikazi abahlale kahle naye, uNkulunkulu amlethela yena emva kwesikhathi sasinzima sokushiywa nokwaliwa. Into eqhuba umkhwenyana noma unkosikazi ukwehlukanisa kuba lo mqondo ukuthi ngishade umuntu orong, nokuthi abasoze bahambisana bafanelane ukuqhuba nempilo bendawonye. Kodwa njengokuba enye psychologist uPhilippa Perry wake wayibeka ngale ndlela kwi-article yephephandaba phambilini, wathi into eyenza ubudlelwano obuhle akukhona ukuthola umuntu oright, akekho umuntu oright kunoma ubani. Kahle hle, into eyenza umuntu abe right ukuyinikela, ngoba uma uyinikele kumuntu ulokhu uguquka kancane uhambisane naye, niguquka nobabili njengamatshe amabili alokhu ewudlana aza agcine esehambisana esekuma kunye. Ngakho ukuthola umuntu oright kwenzeka nikhula ebudlelwaneni, hhayi ngesikhathi uqala ukumbona nivumana ngothando lomshado. Amagama enhlakanipho lawa, futhi ngokubuka kaNkulunkulu yena kuMalaki 2 verse 16 uthi, ngokuba ngiyazonda ukwahlukana, usho uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, noyisibekelayo ngobudlova njengesambatho, usho uJehova Sebaothi, ngalokho qabulani umoya wenu ukuba ningakhohlisi. Uma umuntu efika esinqumeni ukuthi uwakwakhe akayena oright, uyaqala umuntu abuke ngale kwentaba, futhi uyazazela, bahlale bethi amadlelo alihlaza ngale kwentaba. Akekho noyedwa oright kunoma ubani, udlanani njengamatshe, nize nithi khaxa nihambisane. Bakhwenyana amakhosikazi, asibekele ubunye bakwamoya, bonke ubudlelwane buyehla benyuke. Iyodwa kuphela into ongayenza ngesikhathi bukuleyo njikela ukukhuleka. Ilo kanyezwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Lezi nkulumo singathokoza uma uthanda uba uyithole nge-audio ye-WhatsApp usithinde. Inamba yethu ithi 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077.